power. Big dreams.
La la la. Yeah. Anirusha mtima wangu kichali chali darling, nikampa na jina kati sikae na embali, kauwasha kazima, kaniacha mitaba nisijui katetema. Ama pozi tu na kujidaia, itatulia na wewe, wengine samahani, wakushaji pia sina hali hoi na tamani, dakika chache na wewe, my honey, pendo langu kwako, uzitora tilitani, nipe kidogo, oh, nipe kidogo, nipe kidogo, oh, nipe kidogo. Kakufunza na Mola naye kakujalia, nishakwama
nishike nigani nisitoke,
maana donda langu ya nini nilizibie pua, tizama
wanitesa ya nidodoke mate,
itatulia na wewe, wengine samahani, wakweshaji pia sina hali hoi na tamani, dakika chache na wewe, my honey, pendo langu kwako uzitora tilitani, nipe kidogo, oh, nipe kidogo, nipe kidogo, oh, nipe kidogo. Anirusha mtima wangu kichali chali darling, nikampa na jina kati sikae na embali, kauwasha kazima, kaniacha mitabani sijui katetema. Ama pozi tu na kujidaia, nipe kidogo, oh, 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 nipe kidogo, nipe kidogo.